Ọwụ oji evi Marian oyibo oyi ọka mmodozie. May her gentle soul rest in perfect peace. Amen.
Agabanarianwo isi buka nilienu onye melike yona.
Agabanarianwo
isi buka nilienu onye melike yona.
akọhezi gbọ mmụọ oyibo na-eme maka na ọ na-agba mbọ rinne. Ọ na-enyere mmadụ aka, ọ dị abara oke. Ebe ọ gụnyere ụmụ ya ka ọ na-agụnye ndị ọzọ. Elote mụ mgbe agha na-agba n'obodo anyị Naịjirịa, oyibo zụlụ abịa okereke, akwa okereke ka ọ na-ele. Ọ na-agba mbọ agụụ ghara ịkpụsịsị ụmụ ya n'agha. Emesịrị nata agha, o wee chịrị ụmụ ya zụba, bacha wee gbaba mbọ. Emesie na 2018 ka ọnwụ ji gbuo mama, mama na n'udo. Ibe ibite ọka na-akpụ ya bụrụ ngala kwesịrị, ma mbọzi o ji wee nwụrụ akwa ibite ọka n'ebe ngala kwesịrị ana.
Ngala
kwesịrị ana,
alụ eme ngala kwesịrị ana.
Ite ego nwa mụrụ dozie wee kpọwa mụrụ, Emeka mụrụ Kobia na nne mana. Anyị wee buru akwa lili wee jewe ibite ọka. Anyị abata ibite ọka, onye ọbụla kwụsị aka ụ anaba ebe na ngala kwụsịrị ana. Onye na-eme mmanya na ndụ, ngala kwụsịrị ana. Emeka Moroko wee kpọwa ite ego mma odozie, ite ego ịkwa akwa ghali. Nwere mgbe nne m ya kacha nka wee hụrụ, ọ ga-adị m mma ite ego ma anyị ga-enwewe ndidi. Okwu ọzọ ngwali ite ego na-akwa nne ga bụrụ obituary, kama ọ bụ celebration of life. Hey, Igbe, ite ego ma ọ dozie nwewe ndidi. Ọ bụ nwa ya akwa nne, nkọlụ gị kịta egosi wekwa mamụ ya. Ndị niile bịara akwa mbọsị ahụ, onye erisi ihe nri ebe inye ozu ọkụkụ oburu naba. Ndị niile bịara akwa na be olisie nri obulu ozu ọkụkụ nawa. Elote mụ mbọsị ite ego ochila ọzọ, ebido tụka na-egbukwa ụbọsị. Enyecha anụ ewi ọta, ịchọ anụ ewu ịta, ịchọ ọkụkụ ịta, ibe onye chọrọ ka ọ ga-eri. Aka n'ite ego zuru keme, mbọsị ite ego chịrị ọzọ. Ave tụrụ ya n'ọzọ karịrị akarị, ọzọ karịla karị. Ọzọ anya mma ọzọ bata obi ye ọzọ kemiri na bọgbe ọzọ agada gbachiri ụzọ n'isu anị ọcha ọzọ akpọ ọgwụ nwa ogbenye na amasị ọzọ ọbara dịka egwu na ahịa mere m ọzọ ka ikuku na-apa ụlọ n'igbo adagbe ọzọ ite ego ndị igbo limited chukwu dị Emmanuel nwa m odozie onye m gaa n'iru n'izu ga-eme anọmụ mgbasị ọ na-agwa nye ọtụtụ mmadụ bịala ebe ahụ emeke mụrụ ka nwa mmadụ ka eso m bịa is the royal highness is the royal majesty to be doctor gives him words yes also the second knocker second nke ọka kingdom is the royal highness igbe kenneth ọkọnkwọ ọranyeleze n'amasị is the royal highness igbe nkeli nzekwe igbe ọkala akwụ kingdom n'ịgbarịa m izuru onye highness igwe chuma chekwe odogwu ọgazi na-achị igwe ọgazi na-achị kingdom anyị ejebe london ikenne manaka ọchịagha na ndọ niile both home and abroad ọchịagha gburugburu anyị akpọba vincent udobi chief ọkwa nekilara nke ibite dunu ike dunu kọrịa His Royal Highness Igwe Layers Nelly Igwe Umueje Nayamelem Igwe Talenchala Traditional Prime Minister of Oka Kingdom Virginia Okoye Ben What you talk Nigga Dio I hear Baba the distinguished senator of Nigeria Chief senator ben ndiobi ojele igbo n'ọka the ọkụzụ na-agbaze igwe gburu n'oka oyi mo jeli igbo n'oka o the distinguished senator alfonso sobi gbeke oba na se suporo le oba Obieme kodu enyi na okuzu Ezu de na okuzu Nna gi bu enyi ni ibu fu enyi ya Chisekletus Ibeto Omeka ni ya The Cletus Ibeto, Omeka Nia Cletus Ibeto, Omeka Nia Wasi muka na poli ya Ivanyuva Chairman, Managing Director Capital Oil, Nigeria Limited Samson Noruka Oshiaga One Oforivite Agabanariongwa
Isibu kanelienu Onye melite yona
Agabanariongwa
Isibu kanelienu Onye melite yona
His Excellency Chief Dr. William Biano Ebu Governor Anambra State Banyo Akwaku Ediko Nyaguleri Na Lekene Anya Bova Jusa Engineer Tony Wokechukwu The President General ADU Oka Development Union Anya Bova Jusa Charles Okebo Dozie Kanyozo di second Nki oka kindo Onyoma welu gogiyo Kedumaka Chief Sir Emekovo Chairman And the managing director From the oil PLC Anya Bova Chief Oyama Rafael Wangu The Assistant General Assistant General Manager NIDB PLC Chief Chukwu Debere Modozie Agunneche Mba Negadi Agunneche Mba Nkevitoka Wamulu Nobi Ogalanya Anya Power Chief Ugo Chukwu Eme Odogwu onye ivite dunu Nna yelugo wan Nke ivite dunu Kaibu ozye chief Vincent Wan Odu enye onye ivite oka Itego wa mo dozie ozu kwa gi bu ebe ku edi ke na nogu onye ma odogu ebe ku edi ke itego oil and gas ebe ku edi ke itego oil and gas odogu amushala mu itego oil and gas onye ma itego oil and gas Gara na Fort Headquarters na Abuja anyị na-ekedenu AIG Zone 9 eshi eshi kama onye ọma welu gogi Anyinakena, Commissioner of Police na Anambra, Garuba Umar, Onyama Garuba Umar, Anyinagi Dinama, Anyinakena Lieutenant General Francis Mambu M.O.N. Anyinakena Chief Michael Onyama Michael Lushimweze Boyoka Wa mo dozie Chief Michael Chimwaze Oyoka mo dozie Mane ikego Ochi lozo Ivitoka Anyena kena chief Mrs. Gloria Mama Damo dozie Osodi eme o nwanyo ma Ano ba ko seje Anyapa princess Mrs. Chinanya Nyanu mbonu Chief Emeka Yoka Modozie Mwakibie Ivitoka Onyama Mwakibie Onye Ivitoka Emeka My name said Emeka Anya Baba Chief Chukwu Duegu Modozie Nweji Emanue Wan Noka Kingdom Kai Baba Princess If Nanya Yawe Modozie Adadi Orama Kedu Maka Chief David Ja Chimika Modozie Omekania Of Ivitoka Royal Highness. Igwe Iginochus Opara, the anyone of Abada, in your autonomous community, Nojiriva. Chief Ememwa Oyoka Modozie, Gwenye Nenyo Wak Ofifitoka Ganiru. Aya Baba Pastor Reverend Evani Oyoka Modozie, Chief Ugochukwu Oyoka Modozie, the Daily Dawn of Oka, Oyeka Oyoka Modozie, the Eriwa Gwagu Onyeka,
Eli Baguagu.
Onyeka,
Eli Baguagu.
Eli Baguagu, one of Oka. Anya Baba Prince, engineer, Apeze Nubo, Ozo Igbundo, Buru Buru. Ezi Wanne Moka Nekene, Chairman Orient Petroleum ELC. Anya Baba Honorable Anaya Never Ichelaka Kudogu. Anya Baba Honorable Boniface Okonkwo Simbana Mbana. Kaipo Waza Honorable Moya Koyatu Obuewu Mkoka Odogu Ganiru. Anyenda Kene Professor Eze Emeka Moroko Itego Modosie Agamana Agwalinga Gwawekwo Nagwane Gaburo Bishwari. Come on up, celebration of life. Agamana Riongwo
Isibuka Nelienu Onye Melike Yona. Onye Melike Yona,
Isibuka Nelienu
Onye Melike Yona.